Here's another one. Here's another one.
Take five now. Five now. Five now.
Touch. 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 Heads up. Nikama imekupata. Wanapata buu mimi buzi na nifata. Mindo na ezuru ni kizuru kila chaka. Na wanyima uhuru mini chui nyima paka. Wachuja na faka. Hatuna matata. Drop them sounds paka ladies wanakata. Ishu za kuvudi vudi nyuma panataka.
Game inani chua Freddy Swag kama kaka.
Naifungua chapter. Now let them talk as talk. Kwamba nipo muda mrefu wata kutoka stock. Nyima bogus though. Domana misungui so chukweni hii hapa straight talk as talk. Kuna mungu mbele yangu so ni obstacle. Pia nyuma sitazami nina focus bro. Na kama kupambana sio makosa so. Acha ni wachane kama top as two. Pancha zish kama luko mbea. Wewa shamba so wa huku soto chema brown down. Hina sound kama bomb. Sio kambia wa shotgun. Pia ni rap rap city kama ngwena dunk down.
As easy as 1, 2, 3. A man with the skills yeah used to be. One give my hustlers keep deep money. One give my haters it's not fair.
Tumecover seat kwenye street yani kama unavyo tu. Kama unavyo tu na. Tumecover seat kwenye street yani kama unavyo tu na.
Ni unajisikia safi okay. Nitoke hapa niende wapi ipote. Sina competition ama watu sikumpe. Yani kama unavyo tu na.
Hands up ni kama imekupata. Wanafata buu mimi buzi na nifata. Mindo na ezuru ni kizuru kila chaka. Na wanyima uhuru mini chui nyima paka. Wachuja na faka, hatuna matata. Drop them sounds paka ladies wanakata. Ishu za kugudi vudi nyuma panataka.
Gewi nani juwa paka rapa kama kaka.
Ya tumesha cover seat, sima moshi kebomba. Kila hit tunapeng kila kona. Wachawi wanakoma kila wanapotona. Mina blinka madam wanaoani diploma.
Yeah, mindo paka nesimama kima mlaka. Ustake kunjua sana usidu kunona nmedata. Kweli hakuna matata. Picha linaza mezi maradi yeah. Kwenye maisha ukikosa ndo unapata onyo. Mbalo kesho litafanya uwe master konyo. So next time utapata mtonyo. Leo yang ni darasa na umepata yeah. Somo
All I need is one mic. Ili kila mtu aje kuwa happy man. Young Dina Tita. He knows go be happy.
Hands up, ikame mekupata. Wanafata buu mimi buzi na nifata. Mindo na ezuru ni kizuru kila chaka. Na wanyima uhuru mini chui nyima paka. Wachuja na faka, hatuna matata. Drop them sounds paka.